Ngibona semini lokungiphandi isopho. Yabona sikhangeza sibaningi. Ngingithi gogo cela ungivulela amasango gogo. Kunini ngikhalela lempilo. Sengisho ebusuku nasemini lokungiphandi isopho. Yabona sikhangeza sibaningi. Ngingithi gogo gogo hayi gogo gogo. Isihlangene imikhonto ngithi gogo gogo hayi gogo. Ngithi gogo gogo. Isihlangene imikhonto ngithi gogo gogo. Ngithi gogo gogo. Isihlangene imikhonto sathi gogo gogo.
Go.